Jangu, Yesu, jangu, jamaso, agensi, ngakazi bie. Ngati kalaba umphe amaso ago umoyo ebyensi gabirabe jangu. Jangu, Yesu, jangu, esa nyunga libuse, omberanga kumpi. Mbona nga siraba naumu tontanga Yesu nga woli mbamukomu nesu jangu, Yesu, jangu, jangu, Yesu, jangu, bienda vani, bienda wosa, gavinci, chirungi cho sabise mukugeze wa jangu 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 Yesu jangu. Jabana bange, mchala wange, bazate bange, nenganda zange zona Yesu, wamunabo abetanga, isala zange, Yesu babere kumpi buli omu akuwe kitibwa nga tegera ne nyaffe Maria ategere nga patri wamune mwoyo wabali ekimu obawe bonna bakwesiga essanyu lye banoonya baleme nga kunoonya Bya magero na yebanywere mukukiriza ne mukusubira bayambibwe mukolagana ne bantu bannaabwe jangu 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 tumukama tumusobya emirundi gye tutamanyi tusasire era tusaanire ekisonyiwo kinkomeredde n'abo bonna bagenda ezira kumwa tebenkeza emyoyo gyabwe naddala Marita namutebinjajjanga ummula emirembe kyakuwa Yohana Batista Konjange atebenkere jajjange dali analule nakimera ebukonzi omuwummuze mu ddembe angozonsi lutwama enkumba bufulu naye omuwekiwummulo ekyemirembe ekyemirembe abalala abeebase ekayunga muwa kiswayi mukama bawummule mu ddembe bawummule mu ddembe bawummule mu ddembe bawummule mu ddembe jangu Yesu jangu jangu Yesu jangu.